ghetto it we nya. Punching I'm into a bang sambo that. Sambo that. My length is a breaky. Punching I'm into a bang. Mungiti echwinya, ameri amitongo nyongeza. Yesi mamesaya, ajoli kukopara zohaya. Mungiti echwinya, ameri amitongo nyongeza. Yesi mamesaya, ajoli kukopara zohaya. Fresh love, fresh love. Fresh they give me the fresh love. Fresh love, fresh love. Fresh they give me the fresh love. I'm shining it bright like a candle. Mungu makwerongo wando Idagu ngurombe kudiegi nyodegi kurombe iluongo wa wando. I'm shining it bright like a candle. Mungu makwerongo wado Idagu ngurombe kudiegi nyodegi kurombe imaru wa wando.
My get sample that.
Kira nyonga miketo ichwinya. Punching I'm into a bang. Sample that. Mungu malenke da begi. Banana na we, paradise mimi na we, na kuita ya we, moyo wangu na kupa we, the devil is a liar, imita sacheke enyatawa, Jesus my Messiah, agwaga madage jaluzawa, joku me wangu jalufaya. Makoko kwa nyingi nyamezaya. Kadesi hii ulaya. Umebeka wanga wanga wanga.
My get sample that.
Sample
that. Kira nyama miketo ichwinya.
Sample.
Punching ameto apa. Sample that.
Sample.
Ini mungu malenke da begi.
Sample.
Ajiala. Punching ameto apa.
Jesus. Zambo, zambo.